tshi ṱoḓa zwine nda funa shangoni ni a luveledza. Ni tea u rabeledza ni tshi ṱoḓa zwine nda funa shangoni ni a rabeledza. Ni tea u luvhelela ni tshi ṱoḓa zwine nda funa shangoni ni a luvhelela. Ni tea u rabeledza ni tshi ṱoḓa zwine nda funa shangoni ni a rabeledza. Moya wanga uriya u tshi ṱoḓa zwine wa funa shangono ya tanda. Moya wanga uriya u tshi ṱoḓa zwine wa funa shangono ya Moya wanga uri no u sa ṱoḓi zwine wa funa shangono ya Moya wanga uri no u sa ṱoḓi zwine wa funa shangono ya hana. Moya wanga uri yes, yes. Sometimes moya wanga uri no, no. Moya wanga uri yes, yes. Sometimes moya wanga uri no. Moya wanga uri yes, yes. Sometimes moya wanga uri no, no. Moya wanga uri yes, yes. Sometimes moya wanga uri no. Uri yes, yes. Sometimes moya wanga uri no, no. Wari yes, yes. Sometimes moya wanga uri no. Wari yes, yes. Sometimes moya wanga uri no, no. Uri yes, yes. Sometimes moya wanga uri no. Moya wanga uri yes, yes. Sometimes moya wanga uri no, no. Moya wanga uri yes, yes. Sometimes moya wanga uri no. Moya wanga uri yes. Sometimes moya wanga.